ngithi kubo bonke laba bangizondayo sacela belinde kancane sacela belinde kancane bazobuya ngithi kubo bonke laba bangizondayo sacela belinde kancane sacela belinde
I'm fucking you, I'm so mad at you.